lungishaya 10k mangikubuka da keza amehlo angibona nge 5k queen meets king then the puppy love thing 103k especially 38 intanga yami angishaya ngama 2k intanga ithanda nga uthi azazi ufunani thaya wami nomoya haya uthuthwa bangani banginawe khithi inhliziyo cela kungalikhiphile dliswe sheba zamfina nempito ungithinta khuphukile ibhito kudloshu prosiport yeswati yolobona mase siwushake yogqoza impemu hhayi umthakathi uyozonda madlamini njemakasijato sizengemnyama nenkomo zayo uhlobo nje uhle bendawo wawawa
sabuzosanhlouthando
Kizit kuma okwento tobia.